الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ndole nuri mkantai koshepa aka tikambila nebo za kulemekezeka kwa masahaba osiana siana radhiyallahu anhum lelo kwambili tikali tukuyangana umoyo kumasu kulemekezeka kumene Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu adali nako ndipo kwa yeye mutu umene tiyangane kwambili ndi kuopa kukafunsidwa pa tsiku la chiwonuzo kuti akamakhala amalingalira motani zokhuzana ndi kukafunsidwa munthu pa tsiku la chiwonuzo. Tikudziwa nena kuti komanso ndi chikhulupiriro cha Islamu ina aliyense kuti pakhalekhale pa dziko lapansi pano tidzasamukapo tidzachokapo koma sizathera pomwe kuyiyani kena kalikonse kamene tingachite pano pa dziko lapansi. Allah subhanahu wa ta'ala akatifunsa pa dziko la chiwonuzo tidachita chani pa dziko lapansi pano umoyo wathu tinawo lingalira motani tinawokhazika motani tinakhala motani pa dziko lapansi pano kuti timagwira zintchito zanji pa nthawi imene tinali pa dziko lapansi pano ndiye kameneka kuziganizira kumeneku kulingalira kumeneku kudaliponso mwa Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu ulimizika Naufal ibn Iyas al-Huzali rahmatullahi alayhi tabi'a akulongosola kuti nthawi zimenezo nthawi imeneyo tikakhala pamodzi ndi Abdurrahman ibn Auf so zotanthauza nena kuti iyeyi adali wophunzira wa Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu monga tikudziwa kuena kuti din inachoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kubwera mwa masahaba radhiyallahu anhu masahaba radhiyallahu anhu anaipitisa mwa matabiin ndiye cheni chimayenda kufikira mpaka na pamene shakatipezera ifeyo pa tsiku la lero ndiye mkulu amene Naufal ibn Iyas al-Huzali rahimahullah adali mmodzi mwa mastudenti komanso ophunzira wa Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu yemwe yeye ndiye akulongosola za umoyo wake wa Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu kuti tikakhala pamodzi ndi Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu ndiukhala naye chifupi ndiukhala naye kufupi kodabwitsa kosa kusangalatsilenji kudabwitsikilenji kusangalasilenji kukhala chifupi ndi Abdurrahman ibn Auf. So akukuchemenena kukhala limozi kukhala mu kampani kukhala limozi ndi Abdurrahman ibn Auf ndi ndani amene sangachira sanga sangalale ndi ndani amene sangadabwe ndi ndani amene sangadzidzimuke ndi umoyo wa masahaba radhiyallahu anhu kukhala chifupi ndi anthu amene adaphunzira dini straight kuchokera kwa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye apitiza ulongosola lina kuti tsiku lina atatitengera kunyumba kwake kuti tikadye titakhala pansi kuti tidye ndipo mbale yachakudya mmene munali nyama ndi mkati inaperekedwa pamaso pathu senza kuti tinapasidwa chakudya chimenechi so mbali inayi kuli bread mbali inayi kuli nyama ndiye tikudziwa zakudya zimenezi ndi zamtengo wotulirapo ndi zamtengo wapamwamba kuti adachilandira bwanji iyeye akunena kuti Naufal rahmatullahi alayhi akulongosola lina kuti pamene Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu adayamba kulira tikudabwa ndife wozizwa chakudya chabwera mamuti tidye tisangalale iye akutusa misozi akulira akufula silidapilire koma kumufunsa nuti ndamufunsa unena kuti nchiyani chikupangitsani kuti inu mulire o Abu Muhammad ili linali dzina la ntchezera limene anthu amamuita ni laso Abdurrahman ibn Auf la mwana wake pamene amamutcha mwina ndi Abu Muhammad ndipo Abu Muhammad adadzayankha kunena kuti chomwe chandililitsa nchakuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam adachoka pa dziko lino lapansi ndi moyo wakuti iye ndi banja lake sadadye mkate woti mpaka ndikukhuta senza kuti chakudya chimene Mtume sallallahu alaihi wasallam sankadye chakudya cholimbira kuti iye mpaka nakhute zimene zikutanthauza nena kuti chakudya chimene amadya Mtume sallallahu alaihi wasallam chimakhala chochepa
Genaka iye yakutusa mawu na kuti ndikuopa kuti zisakhale kuti tikusungidwa mbuyo muno padziko lapansi pano. Allah subhanahu wa taala akutipasa umoyo wautali ndicholinga choti tilandiriretu zabwino padziko lapansi pano ndipo ku akhira tisakalandire kabwino kena kalikonse zosangalatsa zina zizonse. Tikuona pamenepo mmene masahaba radhiyallahu anhum akuganizira kaganizidwe kama masahaba radhiyallahu anhum pamene lero tsiku lalelo umma watemenuka pamene umma ukulolela ugulitsa dini pamene umma ukulolela kuti bwala upezi dziko lapansi za dini zibe ntchito yetu awa anali malingaliro a masahaba radhiyallahu anhum kuti yetu ndiugwira ntchito ya dini ndiukhala chonchi komano kodi umoyo wanga life yanga ikufanana ndi ya mtumishi sallallahu alaihi wasallam kodi zakudya mtendelo umene ndikupezawo siuli woti Allah subhanahu wataala akundipa tsilatu pano pa dziko lapansi ulimizika apelanga mchisilamu tatiye ndibwereleni mbuyo ngati pali zina zake zoona kuyika zimene tikumulakwira Allah subhanahu wataala tatiye ndipangeni toba ndikubwerera kwa Allah subhanahu wataala ndipo tikatelo Allah subhanahu wataala azatikhazika umoyo wosangalala pano pa dziko lapansi akakhala umoyo akatikhazika umoyo wosangalala wonjoya mmanda kumaso pa tsiku la chiweruzo tipemphe Allah subhanahu wataala kuti mawu ochepa amenewa akhazikike mmitima mwathu ndikuwatsatira maso tipemphe Allah subhanahu wataala kuti atipulumutse kumavuto osiyanasiyana ndi masunzo osiyanasiyana wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.